Mpenzi cherono, barua nimebatai. Kwenda Europai, lazima nikuage. Mpenzi cherono, barua nimebatai. Kwenda Europai, lazima nikuage.
She is going to Italy, Europe. I'll miss you, baby.
Mpenzi cheronoi, naomba uningoje. Ndiye ni ukunda, nije nikuage.
I'll miss you, baby.
Mombasa ni mbali, kutoka ukambanie. Lakini sijali, roho imeshapenda. Mombasa ni mbali, kutoka ukambani. Lakini sijali, roho imeshapenda.
I love you, baby.
Lazima nifike, mpenzi cheronoi. Roho itulie, na unionjeshe pendo. Lazima nifike, mpenzi cheronoi. Roho itulie, na unionjeshe pendo. Nitafanya bidii, nifike ukundai. Ili niwe nawe, kabla ya safari. Nitafanya bidii, nifike ukundai. Ili niwe nawe, kabla ya safari.
Mpenzi cherono,
ningoje ukunda.
Mpenzi cherono,
ningoje ukunda.
Lazima nifike,
nje nikuage.
Lazima nifike we,
nje nikuage.
Mpenzi ningoje,
unionjeshe pendo.
Mpenzi ningoje,
unionjeshe pendo.
Ukisha safiri,
nitabaki pweke.
Ukisha safiri we,
nitabaki pweke.
Ukiwa Europa,
nikumbuke cherono.
Ukiwa Europa we,
nikumbuke cherono.
Lazima nifike we,
nije nikuage.
Mpenzi ningoje,
unionjeshe pendo.
Mpenzi ningoje we,
unionjeshe pendo.
Ukisha safiri,
nitabaki pweke.
Ukisha safiri we,
nitabaki pweke.
Ukiwa Europa,
nikumbuke cherono.
Ukiwa Europa,
nikumbuke cherono.
Joyata. Jacko's Town. Wapi kule Rosemary? Ukunda Town. Wapi kule Nico? Ukunda Town. Wapi kule Juvi? Ukunda Town. Tulangoma. Joyata. Mamuluki, Mamuluki, Mamuluki. Joshua Mule Mutua, kijana mwene, akiwa ICK watema kuweni, eh? Dereva atari wa Pujot, pamoja na BBS Tanduku, wodi ya Mudedeni, Gamba Village. Salamu Jogeni. Mwesimewa. Masako country bus Nairobi, eh? Pozi ya kabisa. Shauri ya wanayata. Mamuluki. Chalo, eh? Sukene music store. Matuyata, eh? Pamoja na Bibi Mwelu na watoto Michael, Bonnie na Kelvin, ye zidi kuwapatia vitu moto. Shauri ya wanayata. Wawa. Wapi kule Jololo, Mombasa di Kampala, asante.